wewe. Napenda ukicheka, nacheka na wewe. Napenda we na fura, spendi ni kukele. Napenda tuishi wote, daima na milele. Sio leo tu, kesho tu wachane. Mweza kosina, amani bila wewe. Na nauguza mtima, nisipokona wewe. Mazima zima, nimeza mami kwako wewe. Ikitokea dosari, vema tusameani. Sokio tikingana kukufasheli. Yeba na linga kayo na mingi. Sheteme, 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 oh baby. Sifichi mwezio na kupenda sana. Ukinifanya unyama, tatiseka sana. Na yao mitanao, watani andama. Nikiachana na we, takosa chakusema. Hey, chunge, sema unachotaka, usijifunge funge. Please my baby, mimi ni chunge chunge. Sema unachotaka, usijifunge funge. Oh, jifunge funge.
Nakapenda, tuachane msibane bane. Nakapenda, kasha sema mimi chagua. Basi apambe, basi apambe, basi apambe. King of the best melodies, CBO.
Nakwambia ukweli mama, kutoka moyoni. Wendo wa ubani, sijuti kuwa na wewe. Wendo chaguo langu, la fide meref. Mama, wengine wa nini, mimi kwako nishafika. Safari yote ya mapenzi wanivita. Kuwa makini na madui.
Oye bibe que santo ma vina pa de sanse.
Baby take a sound to my villa, pa de sanse.
Boye biselanga bango batika biso kimya.
Usiwape tunda walile, zaidi yangu mwenyewe. Na penzili dumu milele. Nitakuwa nawe, kwenye shida na raha. Ah, please my baby, mimi ni chunge chunge. Sema unachotaka, usijifunge funge. Mama langa ye, Sheri langa, mama ya banana nga, mama ya banana nga, Sheri ya bareve nga.
Nakapenda, tuachane msibane bane. Nakapenda, kasha sema mini chagua. Basi apambe,
oye bisa Erike Mandala.
Basi apambe,
aye bisa na bede shu patron.
Basi apambe,
awambie watu ache.
Basi apambe,
na tena watu kome. Yeah, yeah, yeah.